Ukwa gote ke tswale maboko a kgosi nna ke biditse wa ganong le di mirimintsi mme nna kare ke a go dumedisa motheneng ke dumedisa kgosi fene tona ya makopo makopong ke naiwa mmele tshiga ke go jele ke a tabola mme mmathene o naga mmapula a modisana a itse same ga se maboko motšhwening ke selelo ke mo bohutsaneng ga ke bona ke go boka mme o le kgosi e e senang diaparo ka batho ba baeng ba ba gago ba ba re kobokantseng ga ba ke a ba boia ba batlile gore tsaya dinopolo ka e le bo ratemepedi ganong e ne ka re re go boka re go boke ka maina a bo resakgane o noge le a bo mashe ora se ba betsane erile ma boko a borre re sa reditse ba re maboko a nyelele ke senyele mme ga mante maboko a nyelele mme gompieno maboko a re go a nayeng a ke go kgabuela hela re sa itse gore a ruri re a go boka ka maina a maatshwana mme nna ka re morutse same ga se maboko ke selelo a itse kgosi ga gote e na le diaparo go twa morage wa yone bakae ba ga mokgware ba ba galaditsweng ke bone boratemepodiganong ba go kopane ba go dukanetse le bo rungwana le madi beno mogolo ba phakaletse ba ga mokgwari ke ba le ba ko moshawane ba bangwe ke ba le ba ko marojane dikobo tsa gago re ke go baka o ka re nayang ba re go boakang ka o le mmatlana a itse o ne o tla re na kgomo mme gampieno kobo tsa gago dikitse diketeketse le metlhaba le dikgwa jaanong ga re itse gore re kare re go boaka o bo tla ntshang o se re na morutse mme le ga go ntse jalo re ntse re re tšhene ke eo ka e le tšhene makopong ke naiwe bana ba ga mmapula a modisana tšhene tse ga malope a masiru ko ntseng ja tshwenyana mme nka irile maloba ke ile ga letlhaping ka utlwa re ya dintwe ora mokgoti wa sere ya re a itseo ke modimoyo a re aya nna ke biditseo gane a re batho ba wena ke na le motho ke bone ba irileng re le kwa lohurutse kwa rabe re kere e go kopa pula ko go bone ke bana ba ga mmapula ya modisana mme nka irile maabane ke nna le jane rrago jane sebogodi re ile ga lohurutse ga ga ke ka dumela ga o le modimo ruri re ile ko lohurutse ka utlwa ka bona gopane o rameno a kola mo setulong a tla go tshwara pitse ya gago ya ga jane masibi ka ditomo a tshegetsa setobele jaana a re irile bahurutsi ba ga kgamala bahurutsi ba ga kgamala ko go meno kwa a re lotlhalo le o re ke kgosi kgosi ke a itse yo ga se kgosi ke modimo wa me ke nnaga le o re ke kgosi ke kareng ee mme se go tlile modimo tshi ga ke go jele ke a tabole magoko mantsi a mo go nna mohurutse mme ke a go boka ke re dumela mohurutse ko wena o senang dikobo a pulae